Fresh out from PopolaSounds.com.
Brand new flavor. Mwale mwende mwavenenu, ati baba shakuli babu. Mwali lavile ni wende na uchika kufikila. Mwale mwende mwavenenu, baba shakuli babu. Mwali lavile ni wende na uchika kufikila. Teapa, teapa.
Fresh out from PopolaSounds.com.
Yeah, yeah.